Koterenga. Koterenga wairu ate hiku ate ika kataka hia kirunga kite anea tohenga awa menga maunga o te apari e tai a tuki te uinui o te rara wa piti ana ki te waha puo hoki anga mamari te waka hoki anga whakapaukara kia e.